Ndi mu rugendo runo ntambula, olugendo olw'obulamu bw'ensi eno. Ndi mugumu kuba nina Yesu ansobozesa, era nina essuubi ery'okutuuka eka, neesunganyo akaseera.
What up?